Alikuwa amepatikana pale Kadrek, akachukuliwa na soja. Soja akamchukua, akampeleka police station. Setro, police station, Mombasa.
They got here around 1 a.m. on Thursday morning. They went to police station. They requested to see him. They were not given access to see him.
DCI wakatuchukua, wakatupeleka pale Central Police. Na kufika pale, tukaonyeshwa ambavyo Simon. Hatuna ushuhuda ya kwamba, hatujua, hakuna mtu anajua ama ni alijiua ama ni kuuliwa.
For what crime was he at Central Police Station? Where were the officers on duty when Simon Warui passed away?